Yeah, Rock of Fish and Eugene. Yeah, check it. Rock of Fish and Fubo to say, yeah, era chinkulamba labula. Yeah, man. Yeah, I don't know English, just I chapu chapiti. Baby, come over and touch my heart. You saw a sweeter body, sweeter daddy sugar. You know that I promise each and every time, my baby.
Bomboka, bomboka, see your tatizo.
Bomboka,
bomboka, bomboka, see your tatizo.
Yeah.
Bomboka, bomboka, see your tatizo. Bomboka, bomboka, baby, ni muremo.
Yeah,
bomboka, bomboka, see your tatizo. Bomboka, bomboka, see your tatizo. Bomboka, bomboka, see your tatizo. Bomboka, bomboka, baby, ni muremo.
Yeah,
my girl, I love you.
I love you.
My girl, I miss
and
you.
I miss you.
My girl, I need you.
Yeah.
Chemba ngamba bomboka, see your tatizo. Jongi ya bade, huyo ni murembo. Mukila kona, huyo ni musafi. Nitapamba na vita kwa huyo demu wangu. Wazuri na wabaya, wote nitaponda. Kukua wana inji, wawo ni wabaya. Hizi vita tatizo ni baby wangu. Hata mukoni kimushikita katwa. Ni mimi Broko Fresha ni mubambanaji. Ninatumika kazi kujenga baby peke. Waganga tanifai, siwani shukurani. Nilianja kazi kwa miaka 12. Hata kutoka tumboni tulikuwa wawili. Wazazi wetu wote walikuwa wawili. Chakula chetu chote ilikuwa ni wali. Hata mudemo sikupenda mumoja. Wawili tundo mana sijifunzi kimoja. Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bomba baby ni murembo. Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bomba baby ni murembo.
Bagenge kambegize mwalari. Abarwade mbateke kubuliri. Ebi batawanyabyo nabiri alari. Kasubire ntichiri wawo bade. Nchangarwapu nga kole obubadi. Kubabe mikwano mbaito babade. Sitya losi ndi wano nkaliride. Abazate mbaita mami and daddy. Sista gambatula maliride. Era nchikuba chimanyiro bulibade. Chikuba, abasanyu fube bakade. Please come slow, I know you're my party. And I want to go back at home. I need your body to be my home. Come here my baby and check my pocket. Be quick baby and get your gift.
Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bombo baby ni murembo. Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bomboka siyo tatizo. Bomboka bomba baby ni murembo. My baby gonna see you. I see you my pretty and good lover. Baby, be mine. Baby, be mine now. Baby, be mine now. After this, I wanna marry you. Yeah. Sa ono le Broko Fresha ni Neba bade wange Spark Sanda Jax Rubanto. Yeah man. Nabalala.